Ngolona kwa regulo egwanga lya Uganda liyegase kunsiono kwefumitiriza kukauka kaleta ekirwadde kya mukenenya. Bana Uganda bakubiriziddwa okwongera okwekuuma obutakwatibwa kawuka kano kubanga emisinde kwekakwatira abantu gikyali waggulu songa obuyambi mukukalwanyisa bukendeera buli lunaku olukya. Okubiriza kuno kukoleddwa omukungu eyeebuuzibwako ku kirwadde ky'akawuka akaleeta mukenenya mu disitulikiti y'ekyotera musawo Kintu Emax bw'abadde mu mboozi ey'akafubo ne Radio Buddo. Ategeezezza nti wadde nga gavumenti efubye okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya naddala mu disitulikiti y'ekyotera ne Rakai, akawuka kano gye katandikira bannakyotera bakyalina obugayaavu mu kukeewala kubanga okusinziira ku bibalo kyotera obungi bw'akawuka buyimiridde ku bitundu 12 n'obutundutundu 6 ku buli 10. Bano nno be bantu 220,208 abawangala n'akawuka ka mukenenya mu disitulikiti eyo. Era ategeezezza nti abantu 410 be bafuna akawuka kano buli mwaka songa ku bonna abakalina abantu 85% ku buli 10 be batuusibwako obujjanjabi. Musawo Kintu ategeezezza nti obulwadde bw'akawuka mu disitulikiti eyo businga kwegiriisa mu bitundu eby'okumwalo.
Obungi buno obw'akawuka bweyongerako okugeza nga mu bantu abawangalira ku nnyanja oba ku myalo, twogera ku bitundu 40% ku buli 10, so ng'ate omuwendo gwe gumu gwe guli ne mu bantu banneekolera gyange. So ng'ate mu bantu abo abavuga ebimotoka birukululana twogera ku bitundu 20% ku buli 10 ebyabo abayinza okuba nga balina akawuka aka mukenenya. Tuyina banneekolera gyange bangi abava mu bitundu eby'enjawulo, naddala abava mu mawanga agatwetoolodde ne bayingira okwongera okwekolera ku ssente.
Mu ngeri emu alaze okusoomoozebwa okulala kwa balina okw'abaana abakyali abato okwenyigira mu bikolwa eby'okwegatta nga tebafuddeeyo kukozesa nkola ziziyiza kawuka ka mukenenya, so nga n'abafumbo bangi tebettanidde nnyo kwekebeza kumanya bwe bayimiridde.
Kuba nti tukyayina n'abantu abeetaba mu kwegatta okutali kwa buvunaanyizibwa okugeza abaana abato abakeera okwegatta mu by'omukwano ssaako n'abo abeetaba mu by'omukwano naddala nga emyaka egibaawula minene. Kinajjukirwa nti mu bantu bano abalina emyaka egy'ekitiini oba emyaka emito okuva ku nga ku 19 yingira 20, awo ebiseera ebisinga baba beetaaga ssente. So kati mu kavuvungana ako akatyabagako okufuna akawuka ka mukenenya ne keeyongera. Otunuulira abafumbo si bangi.
Alaza amakubo agateereddwawo mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu disitulikiti y'ekyotera era n'akubiriza abantu okwettanira okwekebeza okumanya nga bwe bayimiridde ate bwe bakizuula nti balina akawuka banyiikire okunywa eddagala eriweweeza basobole okuwangaala ebbanga eriwerako.